tekawe urondoro mutima umugaragu wawe mami umvugutire umindure igikore shogikwiye mu nzu yawe kuko aho ariho honyine na njye nifuza kwibera Uwiteka we urondora umutima w'umugaragu wawe nami umvugutire umindure igikore shogikwiye mu nzu yawe kuko ahuri Yesu ahuri Mariya nyirena ye nifuza kwibera unyebuke mami mbone mu maso
Bono, we are here. yatukura cyane ubasha rwose kugeza byose kandi nubwo njyewe ntagira shinge na rugero warandamiye umpa unyebuke mami mbone mu maso hawe ususa mavuta nitabaza wahaye usubizemo kunezezwa kunezezwa n'agakiza unyebuke mami mbone mu maso hawe ususa mavuta nitabaza Zeka